Amahubo 116 verse 1. Ngiyamthanda uJehova ngokuba uyezwa izwi lokukhuleka kwami. Verse 2. Ngokuba ubekile indlebe kimi, ngiyakukhuleka kuye zonke izinsuku zami. Verse 3. Izintambo zokufa zangizungeza nobuhlungu bendawo abafileyo bangibamba. Ngafumana ukuhlupheka nosizi. Verse 4. Kepha ngabiza igama likaJehova ngathi, ngiyakuncenga Jehova khulula umphefumulo wami. Verse 5. Nomusa uJehova ulungile, uNkulunkulu wethu unobubele. Verse 6. uJehova uyalondoloza ongenabuqili, ngithotshisiwe phansi wangisindisa. Verse 7. Buyela ekuphumuleni kwakho umphefumulo wami, ngokuba uJehova ukuphathe ngomusa. Verse 8. Yebo, ukhululile umphefumulo wami ekufeni, amehlo ami ezinyembezini, nezinyawo zami kuweni. Verse 9. Ngiyakuhamba ebusweni bukaJehova ezweni labaphilayo. Verse 10. Ngiyakholwa ngalokho ngiyakhuluma, ngahlushwa kakhulu. Verse 11. Ngathi osizini lwami bonke abantu banamanga. Verse 12. Bakubuyiselani kuJehova ngazo zonke izenzo zakhe ezinhle kimina na? Verse 13. Ngiyakuthatha indebe yensindiso, ngibize igama likaJehova. Verse 14. Izithembiso zami kuJehova ngiyakuzigcwalisa, yebo nabasebusweni babantu bakhe bonke. Verse 15. Kuyigugu emehlweni kaJehova ukufa kwabangcwele bakhe. Verse 16. Ngiyinceku yakho impela Jehova, ngiyinceku yakho, indodana encekwazi yakho, uthukululile izintambo zami. Verse 17. Ngiyakunikela kuwomnikelo wokubonga, ngibize igama likaJehova. Verse 18. Izithembiso zami kuJehova ngiyakuzigcwalisa, yebo nasebusweni babantu bakhe bonke. Verse 19. Emagcekeni endlu kaJehova phakathi kwakho Jerusalema. Hallelujah.